ngibatsheleni abangazi, batsheleni abangazi, ngicela ngibatsheleni abangazi, ngicela ngibatsheleni abangazi, batsheleni abangazi, ngicela ngibatsheleni abangazi, batsheleni abangazi, ngicela ngibatsheleni. Hayi longo wama mathando susiphathile, ubuyazi ukuthi uma intshi vele ukhule maphelele, let's go Mr. Lebele, cela abaziyo bachazele abangazi, uyazi uma intshi uyingwazi, uyazi uma intshi uyingwazi, nawe mfana uyazi uma intshi uyingwazi, uthanda abafazi, uthanda longo akakwazi, uthanda abafazi, uthanda abafazi, longo akakwazi. Uyazi uma intshi uyingwazi, mfana uyazi uma intshi uyingwazi, super mdlikihli ubhuti umbambeni, umthandeni ubhuti umjongeni, umthandeni ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni, super mdlikihli umthandeni ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni, ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni, umthandeni ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni, ubhuti umjongeni, bathanda abafazi and loko akakwazi. Bathanda abafazi and the logo akakwazi. Uyazi uma intshi uyingwazi, mfana uyazi uma intshi uyingwazi, super mdlikihli ubhuti umbambeni, umthandeni ubhuti umjongeni. Akathandi abafazi, ungatshela ukuthi akazi, kanti uyazi ngoba akafakazi. Kahle yena athanda ngalesiku ujabulela bobaba bamajazi, bezengathi jazz star features sebadlikihli, bezengathi jazz umthandeni ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni, ubhuti umjongeni. Startitses siyobadlikihle bese ngathi jazz umthandeni ubhuti umjongeni. Startitses siyobadlikihle bese ngathi jazz umthandeni. Akathanda abafazi, ungatshela ukuthi akazi, kanti uyazi ngoba akafakazi. Kahle yena athanda ngalesigugu ukujavela bobaba bamajazz, bese ngathi jazz. Startitses siyobadlikihle bese ngathi jazz. Startitses siyobadlikihle bese ngathi jazz. Akathanda abafazi, ungatshela ukuthi akazi, kanti uyazi ngoba akafakazi. Kahle yena athanda ngalesigugu ukujavela bobaba bamajazz. Startitses siyobadlikihle umthandeni ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni, ngoba uyazi ukuthi uma intshi vele ukhule emapheleni, let's go ngisincelebele. Cela abaziyo bachazele abangazi, 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 ubhuti umjongeni. Akathandi abafazi, ungatshela ukuthi akazi, kanti uyazi ngoba akafakazi. Kahle yena athanda ngalesigugu ujabulela bobaba bamajazz. Startitses siyobadlikihle ubhuti umjongeni, umthandeni ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni, ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni. Hayi longo wama super mdlikihli ubhuti umbambeni, umthandeni ubhuti umjongeni, super mdlikihli ubhuti umbambeni, umthandeni ubhuti umjongeni, super mdlikihli ubhuti umbambeni, umthandeni ubhuti umjongeni, super mdlikihli ubhuti umbambeni, umthandeni ubhuti umjongeni. Startitses siyobadlikihle, 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 startitses siyobadlikihle. Mathando susiphathile, cela ngibatsheleni, ngoba uyazi ukuthi uma intshi vele ukhule emapheleni, let's go Mr. Lebele, let's go Mr. Lebele, cela ngibatsheleni, ngoba uyazi ukuthi uma intshi vele ukhule emapheleni, let's go Mr. Lebele. Cela abaziyo bachazele abangazi, cela ngibatsheleni, uyazi uma intshi uyingwazi, nawe mfana uyazi uma intshi uyingwazi, cela ngibatsheleni abangazi, cela ngibatsheleni, cela ngibatsheleni, cela ngibatsheleni abangazi, cela ngibatsheleni, cela ngibatsheleni.